ngiqonde endleleni dabona izulwe litsha ngithetha ndivuka ngiqonda phezulu dabona uqondele zantsi ngithetha ndivuka ngiqonde endleleni dabona izulwe litsha ndithetha ndivuka ndiqonda phezulu ndabona uqondele zantsi now I know who you are I will never be afraid again now I know who I am I am never letting go ever letting go Dabona izulu elitsha Ngithetha ndivuka Ngiqonda phezulu Dabona